Theo got it. Theo got it. Call me Poppy for the link up any day.
Oh my God.
Well, well, come over. PLWC. PLWC. Woo!
Mr. Kichoki Manax. Mr. Kinjohi na cup. Na chapa kutoka glass. Hii tumbla ilikuwa imejaa. Ona vile ninakaa na kaa mtu anajali kitu nasema. Buda I swear na unoko fuck ni confused na mtu mwingine tena. Hey, I am the goat. Nimeanza kuelewa lugha ya mbuzi. Mbuki piso wanana kuna space ya virusi. Hakuna vile utachochati we ni mzi na hizi ngoma za upuzi. Na chuli jaza mathread uko tuitajiu. Sidhani ni uzi ya chamatuzi. Si lazima ni ignite ni right. Si lazima ni hike ni high. Si lazima ni sign ni thrive. Juu si lazima ni die inside. Juu niko na chikas na ganji. Na zote ziko tuke jani. So kama ni picha mabangi. Bisho na kuja na matchstick. Kama time exist. Basi pia makosa zangu. Buda legit legit. Dani mini binadamu. Hii kitu nita life unaita hustle. Usho rivile mfaino kujenga muscle. Wakia kama mind itakuwa mpasho. Na akiongea shit ni juyo ni hustle. On it on the low. Mu make sure zikishika zishike more than before. Kila time nikifika banyeza zote li know. Kashori upati thika. Chances me ame take a bro. Sijali though. I'm on a baby shit. Yeah, mimi ndio medicine. Nichagwe president. Psh, na mimi already king. Nataka dada. Nasaka. Napata do. Nasaka your freedom. Nime notice unapata tuka una ball. Only trauma trolls. Ganja only I roll. Life is a chick, talking to karma of course. Only on the phone, kama nume ni call. Kasi jawai reach out, chore story more. Mbona la sade noto menza kuwa na ma issues. Vile mubaki kwa lini angu ule zuneza dhani sina inchu. Miu nyamaza ndo usipati aki ya kuniongelesha na wivu. Lakini mafala taponga kidole chakati kama una filivyo. I give him bus like the order did. She do the act like she Muslim. Hage mejuta the Ethiopian. I ran the game need to hell be. Yeah, sun if the green, put it on fire. Smoke up machines, yo goopy any cancer. Small crib but too many chicas. Inside I make it look like a mansion, dude. Ever since I got it on, these niggas faking like China phones. If you keep doing what you're doing, you'll probably end up getting beat up, dog. STP in all the parties, kesho unasikia nilienda na so and so. She wanted it, papi, I'm a dog. You could have told me she was a girl while I'm feeling her to be on YouTube. You think you classy in the new school. Ukiingia uko unakuwa screwed. Call me the donor, I'm used to it. Yeah, keep the same energy, fam. Nothing is out of my hand. Mbogi superior, man. We can we double the bands, ayy. They can we double the man. When you got money in your hands, you can't love your enemies, man. Check it. Hakuna vile nita prove, ninaweza himboka. So daily mi nita do, Kenya na do, ngoja time nita choka. Na yoni ni kinyuria, bro. Kigenya, bro. Yeah. Woo. Tukigenya. Tukigenya, ndo tutasare hizi vitu kuda. Tukigenya, ey. Tukigenya. Woo. Tukigenya, ndo tutasare hizi vitu. PLWC, call me Poppy for the link up any day, ay.